Steve. Boka dupa. Skia. Yeah, everybody fear something. Vene na tikil, sena gopa kuwa junkies. Wezi karibia, zi can't touch me. Biz kani monkey, stacky, stacky, junkie. Monkey, stacky, stacky, stacky. Junkie, monkey, stacky, stacky, stacky.
Hii ni ama bandit, hii ni ama charge. Hii ni ama mori wote wenye siwa razi. Hii ni ama guangi, hii ni ama ngwai. Hii ni ile doba unachezo kiwa chai. Cheza chini kwanza nikiwasha mandom. Uku block mindyo don't, unajua mini wrong. Nikiwanga chuo mwanajua niko zone. Mana bad man, ujiseti kolono no long. Yo.
Yeah, everybody fear something. Vene na zikil, sena gopa kuwa junkie. Wezi karibia, zi can't touch me. Biz kani monkey, stacky, stacky. Junkie, monkey, stacky, stacky, stacky. Junkie, monkey, stacky, stacky, stacky.
Biz moja safi, naita kizoma kwangi. Metulia na majinda, na kiza can't touch me. Biz moja clean, tunaipiga zona tali. Na ingine ya magiz, tunongeza lirikasi. Wasoro ndiyo wengi, hizi pande tu wataki. Na kama uji, wezi sitabidi kule something. Honey, honey, hizo vakondo sitaki. Charge, charge, new made na machaji.
Yeah, everybody fear something. Vene na zikil, sena gopa kuwa tanki. Wezi karibia, zi can't touch me. Biz kani monkey, stacky, stacky. Junkie, monkey, stacky, stacky, stacky. Junkie, monkey, stacky, stacky, stacky.
Don't want that, we wanna be ondoka uku fast. Gigan mongo neza kaku blast, neza kaku crash. Vile tunasonga no reverse. Vile zina nichocha izi macham. Na zikil, stoned kama Steven. Ziu, piki biz na mimi. Koko na deni na todemi yako chini. Nimeki light stay na cheze ya kuwasili.
Yeah, everybody fear something. Vene na zikil, sena gopa kuwa tanki. Wezi karibia, zi can't touch me. Biz kani monkey, stacky, stacky. Junkie, monkey,